sana. Neće li na ovo wow, za ozaki vile vile. Ma nama stiči smile zao do zile zile. Ni wakataj, watu wenye roho baya. Mana kifanya na udilo tanifanya vibaya. Ainaja kuishi nao kihuruma sana. Watu wenye squeeze doivo na tamaki noma. Habana utu, watajichekelesha kwa sana na kukudistu. Hapo ndo namu mana, watajifanya na kujua zaidi ya mwenyewe. Nia na malengo yao najua nye.
Nikuja nene game last time. Na flow yangu weta dreams angu za kuchase wezi verse. Kasa zaba hipo bezi nifu nweza msimbo. Nikuja nene game last time. Na flow yangu weta dreams angu za kuchase wezi verse. Kasa zaba hipo bezi nifu nweza msimbo.
Mwafrika ujisi uko preponi kukwishi London or New York. Wanaishi kidonjo janja na wakosea wa msuyo. Wabongo wapendi kulala tatizo na vivo kwanka. Kuteleza soko nguka mbaya ukishindo kunyanyuka. Maisha nkama mkono bidi kwa pinda bila kuinama. Kenyonga hubadilika lakini hawezi kuchutama. What you think I rap for? Nendeshe 504. Na unataka gonge kopi nyingi Kariako. Ninayo nguvu nazo soni vikwazo mawazo kunchosha nkapiga miara kili yangu. So fupi kapipimo vya kaptula. Shubaka mzee wa mama tangwenzi za pama bula. Liza liwa genius. Najifunze kwa street smart wa millennia. Ema milele na hip hop. Likuja ndani ya game na style. Na flow yangu na dreams angu za kuchase crazy verse.
Turning your party life up. Whether we bash, I got to we know we get together. In the cypher, I'm a revive, a soul survivor. Versatile with styles, deeper than Riva now. Blessed with freestyle, I'll leave the whole crowd smiling. Appreciated, don't hate it, we originated. And duplicated, fabricated, imitated. And faking if they're thinking and crazy. Shukran, kuwale umba nyuwa na mwezi. Mwenyezi, anaseme madambi mlinzi mtetezi. Habana tupa funze metupa na kiongozi. Mungoza wakufunza wanafunze sifanya buzi. Wajuzi wakufunzi wasipunze li mshuze. Mchunge, dini koli na matendo yenu. Nasitu chunge yeti na kwetu tiyalindi tundi kingi na maas. Tifanya ibada kwa ikhlas.
Nikuja nene game last time. Na flow yangu weka dreams angu za kuchase wezi verse. Kasa zaba hipo bezi nifu nweza msimbo.
Sana tu wanavyokoma na zangu. Wanafikiri nipo tu nimeka peke yangu. Minipo naangaliwa tangu mdogo na kuwa. Na mungu na mwamini ni utaka chonshtua. It's all about time wanangoja mtagundua. Kuna mkakati flani viko voto na unijua. Nateka kumkata mzizo fiti na dunia. Ina mambo mengi sana tusio ya jua. Watu anjabu wana ukindilite na pakaza. Wakati mwanzo mwanzo yali kuwa kinyamaza. Kuhusu dida mbazo labda mliko mkizicheza. Badea na kufreki njai na mfanya na legi.
Nikuja nene game last time. Na flow yangu weka dreams angu za kuchase wezi verse. Kasa zaba hipo bezi nifu nweza msimbo. Nikuja nene game last time. Na flow yangu weka dreams angu za kuchase wezi verse. Kasa zaba hipo bezi nifu nweza msimbo.
Yeah, I guess that's it, man. You know what I'm saying? You can tell me be back, you know what I'm saying? We on the track, man. Tell any DJ or anybody listening, tell them to take the beat back. Cause yo man, Sagan funny, Sagan did it. Know what I'm saying? I'm your brethren, Jocelyn and Feedy Q. I want love, you know? I saw it go.
Tongue with records, know what I'm saying? It went dark, oi.